ati baba vunaiza kuyobura mwe mukono banyo nyo denti nsumbu yu kutambiru kusasana kwe chode chaburamo chetundu chino baji kutena manye nyo Dr. Mlindwa Steven akulive yuburamo mudistrict tena gane tuluvanyuma olukubaluko kwe chode chino mugwanga bata andikira wakubangula abantu na daraba sawo kungiri jiva yinza wakumanyi saba nansi wakulabu webura nivyo vayinza ukukuro kwe tangira wakumufuna Dr. Mlindwa gane nti kaso kede chode chino chibaruka wo baka funa abantu basatu mudistrict teno abatebe dizibo kwe ilano bubonero ubu achonjira Baba nguidi ni baba dusa mubifuje bakeberewa ni basobola okufuna obujanjabi
watandise okusomesa abantu baffe ebikwatagana n'obulwadde buno naye nga mu byo tubategeeza obubonero ebola bwereeta omusujja okusesema kamunguluze kuvaamu omusaayi mu bifo ebyenjawulo okumenyekamenyeka naye tugamba omulwadde w'ebola ayinza obutalaga bulwadde obwo bonna bonna omulundi gumu ife tugamba bw'obanga ofunye embeera etategeerekeka beera nga otutegeeza tusindikate ttiimu yaffe ekuggyeko ebintu byetukebera eri mu laboratore tulabe oba oyinza okuba n'obulwadde oba tobulina sofa tusobodde okuggyako ebikeberebwa ku bantu basatu mu disitulikiti eno betuyita ba suspect abasuubirwa okubanga bandibadde balina obulwadde obwo tulina essanyu nti at least results zaakomyewo z'abantu babiri nga tebalina tulindayo results za muntu omu
ERDC wa mkono wa jati Fatuma andesaba na bitaka awabudi abaduka nyama tumiro mwisela chinonguru sumoro tamo yoku liriro kurao okubiro uli ndara mkuteke sivira kiro vya bakugu ebyo ula mkola okoro kuruka kwa shirode chino masumiro gawe